DachimSafi.com.
Kaka, anguka na yobazi kibamba ngoma. Kuna makosa imefanyika, itatrio aje ya tupe performance. Kama kuna kiberiti nipe, minataka mwashe kitu, minataka leo nichomeke. Anijomeke, minataka leo nichomeke. Ewe DJ, weka ngoma, weka ngoma, weka ngoma. Na leo zimeshika, kakwata kameisha, tunataka mzinga,
tunataka
akiza tuzimeshika, tunataka mzinga,
tunataka kulewa,
tunataka. Step in the zone, zimetia, zimetashina, zisidoka, msupasha jibendo, wakidu wa chekero, manada ni ya dende, dene dombo, dana kumposha, lafu kati kati moja nturi tunga, oi, kwani, kuzunga, kwanza pewe mbili yomi. Salams, neza mwaga wino mfuku kichemsha kalani ikuje vina kama.